Radio Pulpit, 657 AM.
Siyabonga, sawubona mlaleli. Ngiyakubingelela egameni lenkosi yethu Jesu Christu, be blessed. In the name of Jesus, shall we just join together in prayer? Father, we thank you once again. Ukusibusisa kwakho uNkulunkulu wami ngalesikhathi samanje. Baba wethu namandla, we thank you that you are the God of promises and you are the God who fulfill his promises, O God, because all your promises are yes and amen. Father, we thank you for the results of the way of the speaking of your word to your people. Heavenly Father, continue to reveal yourself and to bless your people. Baba namandla onke siyabonga konke lokhu Jehova sikushe egameni lenkosi yethu uJesu Christu. Amen. And amen. Thank you, mlaleli. Yeah, thank you so much. Sikhuluma nge the promises of God. I know people, mina mlaleli, abake bathembisa izinto bahluleke ukuzifulfila. Abantu abathembisa izinto uma kumele ukuthi bazigcwalisele, bagcwala iganga babaleka. But there is a God. Engingakutshela ngaye ngesibindi sokuthi uNkulunkulu akuthembisile uzokufeza. UNkulunkulu akushoyo kuyenzeka. Hence namhlanje ngiza with boldness ukuzokhuluma about the promises of God. Namhlanje mlaleli uNkulunkulu encwadini kaJohn chapter 14 verse number 27 lithi iBhayibheli uJesu nakakhuluma lana uthi, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Hey, mlaleli ngathi ungayifunda nge New Living Translation. Ithi, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled. Don't be afraid. Hey, I love this, mlaleli. You know, le verse lingenza ukuthi ngime ngizinze noma bese ngime ngenyawo eliyi-1 ngibalanse ngeliyi-1 elinye linde ukuthi ngisithele, but I thank God ukuthi ngima uprightly, ngima strong, I stand firm ngoba izwi likaNkulunkulu lithi kimi kunesipho uNkulunkulu asiphe angiphe sona, a gift that no money can buy, a gift mlaleli engeke ngayithola komunye umuntu, a gift that is a peace of mind and heart. Yabona uma le ndawo ezithu mlaleli zinokuthula, uma uzwa umuntu athi nginokuthula empilweni yami, kusuke kuthuliseke inqondo nenhliziyo. Umuntu, oh my God, umuntu mlaleli uma inhliziyo ingathulisekanga kuphela ubuthongo, uma inhliziyo noma inqondo ingathulisekanga mlaleli, kuba into elula kumuntu ukuthatha intambo noma isibhamu noma ipoison azibulale. Uma inhliziyo noma inqondo ingathulisekanga mlaleli, umuntu angenza enkulu inhlekelele. We've seen people kulesikhathi esiphila kiso lapho umuntu abulala umfazi, abulala abantwana, azibulale naye. Omunye nje nabulala umuntu amcuya amfake esukeyisini. Mlaleli, izinto ezenzwa abantu abanhliziyo zabo azinakuthula. Mlaleli, lokuthula okuvela kuJesu. Uthi uJesu, I am leaving you with a gift. You need this gift, mlaleli, in order to survive kulo mhlaba ohlangahlangene. You need this gift, mlaleli. Ngike ngizwa abantu bathi ukuthula makwande, khotsa ibe liluna. Mlaleli, ayikhulunywa nje kuphela, kodwa kudinga ukuthi uyamukele. You need to obtain it from God. Yeah, ukuthula kwakhe eyokudlula ukuqonda konke akhuluma ngako uPaul encwadini abaseFilip uthi, may the peace of God that surpasses all human understanding. In other words, ukuthula mlaleli okunganamuntu wala emhlabeni ongakuveza akunike omunye umuntu. the peace of God. That's what mlalela I'm declaring upon your life. Ukuthi noma ivungu vungu zempilo zingakisa ngapha nangapha, kodwa I pray to God ukuthi this gift of Jesus Christ, this gift akhuluma ngayo ku John 14:27, uthi I'm leaving you with a gift. Oh, receive this gift, mlaleli, the peace of mind and heart. Kuthule, mlaleli, kube kuhle. Kuthi noma abantu bebuza, uthi it is well. Kube well, mlaleli, uhlushwa abantwana. Kube well, kuphithizela. You know, mlaleli, I'm a prison minister. I minister ejele la ngikhuluma khona nabantwana bagcwele bakhuluma basho nokuthi we disappointed our parents. You know mlaleli, but listen to me, noma abantwana bangaphelele ejele kwenzekeni, may the peace of God that surpasses all human understanding preserve your life and keep your life, mlaleli, and calm your mind and your heart. And your mind and your heart, mlaleli, yabona uminhliziyo nenqondo ziphithizela zifana nemoto engekho ku timing, iyabhabharaza mlaleli, bhabharaze. Nawufika erobotini orestopini uma kufuneka uyireve ngoba usaba ukuthi izocima. Injalo impilo yomuntu onganakuthula kukaNkulunkulu, mlaleli, uphila ngezinto, udla imithi, udla amapilisi, udla nalokuya ukuthi nje I boost impilo. But there is a God. UJesu ngelinye ilanga ku John 14 ku verse number 6 uthi I am the way, the truth and the life. Ngifuna ukusho kuwe namhlanje ukuthi that's the God I have come to introduce to you, mlaleli. Ithembiso zikaNkulunkulu ezumangaliso, uthi uNkulunkulu I'm your strength, I will never leave you. Uthi uNkulunkulu I know the plans I have for you. Uthi I hear your prayers. Uthi uNkulunkulu I will fight for you. Don't be discouraged, don't be confused, mlaleli. Uthi uNkulunkulu I give you my peace. Ukupha ukuthula, thula okumangalisayo. Till we meet next time, mlaleli, may the good Lord bless you. Amen and amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.